Uduke Malawi.
Arista on the track.
Oyamba paja, mukandi nena, mukandi seka. Taona nilelo nango pusha, azibale aja achuruka munali kuti. Nanga mchwaka kuti, mukufuna chani, mukuzatani.
Oh, yeah. Mesa mukani nyoza, umati toza. Mesa mukani nyoza.
Alright, mukati ndine kape, balebo yanu ife sitinda make. Mukati ndine bonklati, ife tiri kunja inu mulikati.
Yeah. Munali kuti, nanga mchwaka kuti. Lelo mufuna jani, ndakoma lelo, Indu munali kuti, nanga mchwaka kuti, mufuna jani. Pachuma changa, pasa kalendale, kumamenyana, kumakangana, kumakangana, Sindi kulola, lelo loka, sindi kulola. Koma one day, ino one day, muza pusha. Wasa dayantima, muza pusha. Majawa analindani, nangalela ucheda ndani. Nangalela pakuni ndani.
Mukati ndine kape, balebo yanu ife sitinda make. Mukati ndine bonflati, ife tiri kunja inu mulikati.
Yeah. Munali kuti, nanga mchwaka kuti. Lelo mufuna jani, ndakoma lelo, Indu munali kuti, nanga mchwaka kuti, mufuna jani, munali kuti, nanga mchwaka kuti, lelo mufuna jani, ndakoma lelo, Indu munali kuti. Nanga mchwaka kuti mufuna janini.